your name up on the track.
Tusingojeke kabla jua kuzama. Baby nipe leo leo, tukutane nyama kwa nyama. Bisunchewe kapeto, rangi zinafanana. Kamba na kibanio, ulivo nikusanya. Sina ujanja kwako sadari, nimetia nanga wendo bandari. Rumpa kamaka kwako michali, njo jamvini ule futari. She already know how to read my mind, oh you know. Wapenzi lake mi can't deny. She know. Pinda, paka chini pinda.
Penzi lako tamu mama na mini. Kama ni shetani udi ushakolea. Nakupa juu chini mpaka unaguli. Nachochea moto mpaka unakolea.
We uko home, my body mina relate. Wako appetite ufai kuniona late. Inyeshe mvua ama jua uko wet. Brown skin girl mi kwa posi complicate. Enzi lijaze kibaba komea milango saba.
Girl you know for my love.
Tumeshiba na sihaba mchele robo nazi saba.
Give me more, mi amor.
Sina ujanja kwako sadari. Nimetia nanga wendo bandari. Rumpaka maka kwako michali. Njo jamvini ule futari. She already know how to read my mind. Oh you know
Marashiro.
Kwa penzi lake mi can't deny. She know.
Pinda, paka chini pinda. Pinda, paka chini pinda. Pinda, paka chini pinda. Pinda, paka chini pinda.
Benzi lako tamu mama na mini. Kama ni shetani udi ushakolea. Nakupa juu chini mpaka unaguli. Nachochea moto mpaka unakolea. Benzi lako tamu mama na mini. Kama ni shetani udi ushakolea. Nakupa juu chini mpaka unaguli. Nachochea moto mpaka unakolea.
Lote.